body music. Asante sana shabi nya dreams.
Nauliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nauliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nicheze maenu kidogo msimame, nitikise mabega na chini nchutame. Nasema vipi kwani,
vipi kwani,
staili gani unataka, hipi yani,
hipi yani,
tindo gani. Nicheze maenu kidogo msimame, nitikise mabega na chini nchutame. Now dance, wanapenda, naweka mikogo, ongeza besi, walete huko, waruke makopo. Yani dance, navyoipenda, kama nimerogwa, namada kesi, nateketeza, mina wapoteza. Uliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nauliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Machizi boti show me a freestyle,
freestyle.
Na mademu wakali weka mizuka,
pasha 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 pasha.
Shakiti bobo mixa na Gangnam Star,
opa Gangnam Star.
You love your one, love your go down.
Wake up time, wake up time.
East na west,
aya aya aya.
Uta twende mbele,
aya aya aya.
Shuka kidogo,
aya aya aya.
Tikisa mabega,
aya aya aya.
Minavo dance, wanapenda, naweka mikogo, ongeza besi, walete huko, waruke makopo. Yani dance, navyoipenda, kama nimerogwa, na mada kesi, nateketeza, mina wapoteza. Uliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Na uliza vipi kwani,
vipi kwani,
ni wape show ngangari,
show ngangari.
Nicheze maenu kidogo msimame, nitikise mabega na chini nchutame.
Once again, once again.
Nitikise mabega na chini nchutame,
chutame, chutame. Killer.